Achani konde
Usini pade pade batani
Deni la nini konde
Usini pade pade batani Alambe
Utanikumbuka
Rangola tunz alambe
Utakumbuka
Ninayo mawazo kichwani sijui nifanyeji Jula mupenzi ninayo nyumbani enjelewi Ngoye yukunumia
If you love me don't be so hesitate
Ninayo mawazo kichwani sijui nifanyeji Jula mupenzi ninayo nyumbani enjelewi Kumye yukunumia
If you love me don't be so hesitate Alaka alaka haina balaka nimekaza na kuwakisha moto kazimika Wana penzi filo minitesa uvutajia kama na mipia nimichoka
Nikifikiria machozi, inatoka machoni Sio peke lakini, ninayo mawazo kichwani Ujua haki uliza wa majirani
Penzi letu wanaona vile ni majani
Kumbuka penzi letu lile la zamani oh. Kwanini ulinidanganya Ukanifunja roho ukaniacha Damu yangu kamwaga Sitakuamini tena Unanitesa sana Unaniumiza rohoni Ninayo mawazo hey, kichwani hey. Sijui nifanyeji Jula mupenzi ninayo nyumbani enjelewi Ngoye yukunumia
If you love me don't be so hesitate
Ninayo mawazo kichwani sijui nifanyeji Jula mupenzi ninayo nyumbani enjelewi Kumyebio kunumia
If you love me don't be so hesitate
Chiri jori to drop me over secho mpiki It's all about you Sauri yako ye Aya aya he It's all about you hey. Aya aya he It's all about you Ibi ati kere kumbata Sauli yako eh Yeah Runs wrong Aha Lumu gani Ile unanipana utaratiba ipo Hatuwezi songa mbeli Wasi wasunayo katika iuchaguzi Unanyamba duniani Hakuna mwanadamu kamilifu kwa rohoni Penzi we Ningi kubali mpenzi lakini Ushairi au nijali Marafiki walifukuzwa nyumbani Hamurikari haiwezi kani
If you don't wanna love me alone Leave me, forget me, let me be alone You're so expensive, non-supportive You better get a rich man
Unanitesa sana Unaniumiza rohoni Ninayo mawazo kichwani sijui nifanyeji Jula mupenzi ninayo nyumbani enjelewi Ngoye yukunumia
If you love me don't be so hesitate
Ninayo mawazo kichwani sijui nifanyeji